halkan saaka madaxweynuhu wuxuu ku qablay gabadhan safir ku xigeenka ka ah safaaradda Ingiriiska uu ku leeyahay Addis Ababa. Gabadhani waa markii ugu horeysay soo booqato, magaceedu waxa la Kat Evans, waa markii ugu horeysay Soomaaliland timaado. Waxay u timi inay Soomaaliland markii booqashadeedii ugu horeysay ku timaado wiigii hore Addis Ababa timi, dabeetana Soomaaliland bay ugu horeysay safarkeedii. Waxa ay u timi inay xiriirka Soomaaliland iyo shaqadeed oo iyada naqaabisnaan doonta ay ka wada hadlaan. Waxay ka wada hadleen xiriirka labada dal, waxay ka wada hadleen waxyaabaha kale inaga wada caawiyaan, inaga caawiyaan dowladda Ingiriiska sida doorashooyinka, wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyo waxyaabo badan oo kale oo dowladda Ingiriiska inaga caawiso. Marka safarkan runtii wuxuu ahaa mid isbarasho oo ay baranaysay madaxweynaha iyo Kat Evans. Marka safarka kaas ahaa.
Thank you. I'm very pleased to be here in Somaliland for what's my first visit, but I hope very much it will be my first visit of many, given the wonderful kind of bilateral cooperation that we have with the government of Somaliland and, of course, our long historic ties. We had very fruitful discussions with the President across all the different areas that we work on, and I look forward to that dialogue continuing going forward. So thank you very much. Yeah.